ngo kuvaloza wa mawe balumponye se bitagambika Simanyi kempulira mulinga nawe chuli na wabulansimye Banji banjogedde ko nenja swalu kambulu zalu lwansala Olwe miaka je mu male mingi ngati munambula Okuvalwa nazika munamwe oligwe bajeri entenjeru Nalava muli mu bukukulu nendowooza lwaki buli bwe gutyo Muliraano awaligo yangamba Wowe Chabana chabanyiza munange nyabo mulekano tala Norumba kulabiza ona cho champonya byali nsumbuye Ani yali ruguli dente ku bintu byekana myebwe biti Nokulutambuza lutuke mu bakulu b'ekikala ali nsumbuye Nanti emyaka gye wulunze kiba kyetaaga mmwe bigitanneweta Ne mwannyoko yampitako nuweeka sangati naye nno kyannuma Bwe neemulugunyiza ku nnyammwe naye ate nangugumbula Mwe abaana bakukyawa kyawa dda twala eri obwenzibu Kwako yateka kone mpula kalisi TV chivye mwekola Chenangwa chichie banangi mwabantaiza Nyamu banga yanso byanzere ne unguru mwagalamba bulire Ebyo munjuti byatulwa jumba byenda batopa yoja byolekwa Binji byengumikiriza bana bange ebyo makabye bwe bityo Wange wano nafuka chenyi nyalwa Na yaba sajja twalaba Mwana wange gamba banobu Konko mebi Gwe muwa kulako lutalo Zekaba zala Na babana venine bweru Nabo baganda bamwe Yakuba twala punda gabutonde Ebansusulire mugira mwepanka Yakuba twala punda gabutonde Ebansusulire mugira mwepanka Yakuba twala punda gabutonde Ebansusulire mugira mwepanka